This is what my heart can give to you. Hold on me, you know what we've been through. You know I'm the one and you know it's true. This is how you are, chabula manina. Oh, Zimbabwe, oh, Zimbabwe, oh, Zimbabwe.
Sekonjano wena manje umaqondana khandalami liyazudala ngkula kuduma mazulu safuna ukumanqaza ngifake isinqando kodwa magqubu ngiyokhokha lokho khona manginokoloko zobona waza ngikushune nginesikushuni bay ngekabalunge engibatheyo ngbu mntwana ngidrive crazy wonke la ma-hate agana say kuzophakama ama-flek kuzophakama ama-flek.
Oza,
paga mama flick.
Oza, ngibambe. Oza, yeah. Oza, ngibambe. Oza, yeah. Oza, ngibambe. Oza, yeah. Oza, ngibambe. Oza.
Music at iminati.com.